yande jo e mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Muni yottinta to modon sambe habaruji meden handen ni dermo en kalan do hawrin noddol kokkobe habaruji ko ambassadeur kesso mo leydi France tawado do andan leydi Niger wadi dunduni fa handen subaka o andan gan halude do labi higira ko tawadi chaka leydi Niger e leydi France en kala nduni fa handen do adimo ardibe leedi koygolo gadani sukabe ummatore rewbe dundi fa handen ko watta cukabe rewbe en danni bawo jodade janga jande lokol en der hakkilo fukking yewtere pindinol meden studio kalangu handen ni wadan do rafi hukude sembe golle de pelle darani de himbe leedi gonno gada der community Bazoum Mohamed ardido leedi Niger ni kenga yehi juro wade himbe gaya subaka oduni fa hande o ummi do en dan der hubere doso do en dan ni yehude dogon duci der sigira jahangal makko galduni fa hande kanko ardido leedi Niger o en dan o daroto to en dan ni kore may ruwa gan tunto wade golle gadol beddol ummade bolbol yade cibiri der lawol gotol golduni fa hande o yahan daroyde golle gadol lawol ummade kore Nasarawa, Tombo, Buya, Dumega, Fatuko, Hekero, Lady Niger, e Lady Nigeria. Michin tene himbe duni fa handen ko go o lewru Mars hitane du ujuna didi e laso e didi den non golle den dam putta. Ambassadeur kesso Lady Niger ni tawa do andan ni fa handen der Lady Niger do inde Lady France di andan ni Sylvie Itte subaka o do ni fa handen o wadi hawrinde noddol kokkobe habaruji dun do ni fa handen gam famtinde himbe labi higira ku tawa di chaka Lady Niger e Lady France di andan nani ko wi ko na fis adamo wadi firtade ngal fulfulde
les financements que ou les
gattol jawdi e projet ji di France walliti tander mon ummata kona euro milliard goto wallitide leydi Niger miden godi lawol gollidol hakkunde amin e gomnanti Niger do fille kabandi lobal jartedam dida bengel kan woni ko Mohamed Bazoum horejo leydi Niger ardini der sigila mudum golle do fille jande hantode den do kan woni sigila awugol ledde gandurwi didde e tenera denne hande mballa kan yajinama gam wallitide pelle mballobe kewde ko bibbe leydi mbawi nawtorade emu
les bénéficiaires
jamani nawtorade ordinateur internet e ko nandi titta dum woni sembe hala botu nyaloma ittanaado sukabe rewbe der leede duniya dum duni fa hande gam wallirde sukabe rewbe en danni kegino nawtorade are de en danni e ko nandi titta de hakkilo fukkingo e dena ko lobbu dum wi'i ko dum haani hoynande sukabe rewbe en danni laabi heude internet o en dan e golle kejorde de en danni are mudu hanano o nu fam e biroji fa hande fedde dental leede duniya godom biiri dum ar ko darata nu fande fi ko wattude sukabe rewbe lokkol jodo janga Fatimina jandeji mu en handen ni de en dari der leydi koygolo departement bo boy odo ni fa handen sukabe rewbe no bayi fukkinde hakkiloji mu en jodo janga yar yende mu dundu fa handen yeso gan ardibe hawju leydi koygolo di enden ni gadi adi renude hakke sukabe rewbe be enden ni eduru diddu ni fa handen he hunde fu ko wawi hadude sukabe rewbe be enden ni jodo janga jande lokkol mabbe nani ko wonko koygolo Yakuba Sadu wi'i ko Hassamu Muni waddi firtade ngal fulfulde
erge jinde dangiga
min gattan daande e mabbe be gatta sukaabe mabbe l'école daada wodi biddo debbo nde o jangay l'école neddo lobbo dewlataamo denne dum wadi ko inniraabe sukaabe rewbe no itta bibbe mudum rewbe l'école cukalo ngoroy njanoy e sukaabe rewbe gam saarobe mabbe no godi jawdi na sembe halakan nyife amma minen laamibe leedere min ko jani inniraabe sukaabe aadi neddo fu mi ludo lawol gon wodi ma jawdi famana ko lawol laamu leedi no buri jomun sembe lawol laamu leedi goldo winde ni neddo yani e sukama jomun no hitante nange kasu sabu neddo goto de firama sawru gaccem fuunde Allah jabi nimbe no acca yanude e sukabe be keba jangude lokol
e mudugo ciow
ko watta himbe keme nayo ni fa hande ngari lumo kolol fonaf lumo walirde ko watta duni fa hande sukabe rewbe e rewbe kanduni fa hande kejora kam fuduni hande de en dari lumo go en dan ni der doso kan woni no nyama rewbe duni fa hande lardube gaddi urdi e kulle inol bandu e wurtinde ngari nani ko Hawa tondi ardido fedde suruga kanu fedde rewbe godon ni wi ko Habibu Garba waddi firtade ngal fulfulde
firwoye way bum won
ba hobbe garobe do en min giataabe der baade ni be nat say goto goto o wartatu amin wakkatiji gum minen chonna kolboy turare koy he chuume non ni min gon minen chonnira kulle amin ko wattimin der golle de woni min gida yaware wada fu ko laru bonnanta neddo ba Allah wadi abongake hakkiloma he gitema he juude ma fu no hema den ne jetta Allah annabijo munni der golle amin de minen godi nokku to min ekititto golle minen noga e tatono dey minen sappo geddo ni goni to nokkure to ekititte golle de der golle de min goni minen jobana sukabe amin jande lokkol minen nangana gorraabe amin minen gatta daane yaago e bandiraabe amin gondube laru be acca garbe naaki dow laawol gan yawar ko modi
wallahi donde cerey gara
UNICEF fedde dental leede duunira hawjiina filla daranaade hakke sukaabe go o lewru October hitaani duu ujunaadi e lasu e didi fuddi yilaaru firtude ko e himbe do cellal inniraabe dum duuni fa handen der ci'e chapande tati region do so silma duuni fa handen be goni be nawtoro firtude ko e himbe nani ko Cheikh Amadou ko tondi ardi do yilaaru do ndanni famtini do majjun ko nana Hadiza Hassan waddi firta dengal fulfulde silma mo min gatti himbe daari o gam firtude ko e mabbe non e wadi dibbe wobbe mabbe jooda haali den godi anniya wadude yilaaru der ci e redu leedi dun duni fa hande ko watta cellal inniraabe ciukaabe mu en haw jore no wudi ko inani gara cellal mu en yewtine der loktoroji ko wadda mayde mabbe buytira gam pirtol ko e gol min gadanta be gol en dan der mu miden kollabe ko waawi wadude inniraabe ciukaabe mu en no mayi lawa dane an kan woni imbe jogito der ko e mu'en ko kaani wadude be gada duuni fa handen ko wodi gada yilaaru du endam miden garta der nokkuje de endam gan daarude deni garki lokotorobe inniraabe ciukaabe mu'en hokkama sembe nanu
augmenté ou n'a pas augmenté
siroji nay di ciukaabe cawrirte siroji di duuni fa handen siroji non gattedi to andan leydi India siroji du non fa handen kaden de en daari di fedde dental leede duniyaaru hawjiina filla cellal himbe hokkay laawol siroji di andan nawtore siroji di jaha gioa to andan leydi Gambie lewru September hitaane du ujra didi e laso didi jeddi lewru October hitaane du ujra didi e laso didi dum waddi ko ministere leydi Niger kawjiido cellal himbe wadi andinore mudum wi ude siroji di andan ni tefoyte der farmasiji leydi Niger di endan dun duni fa handen to siroji di endan giya fuudi jabete illa hitane duubi ujuna didi e tati dum joddini nyaloma durwi didde wartirde bolum tajanul himbe kite mayde der leede duniyaru sappo lewru October hitane fuudu non botugu endan wadete do leydi Niger balu ni ko lawol lamu leydi gol endan ni no tawa der dewtere kite leydi Niger dum wala dum nawtoro mum miccintene himbe duni fa handen ko illa hitane duubi ujunare e keme jene e chapande jeddi e jeegom wayri goddo tajani kite mayde do der leydi Niger nani ko agali aguzum Al Mustafa kito todo non to anda ni der sudu kite zender famtini do majum ko ali kete waddi firta dengal fulfulde
le Niger tant veut l'abolition du fait
Niger na bado yopude neddo tajene sariya fa hirse on enda gan illu hitano ni nade temede jena e chapande jedde jagon wayri fudi sariya neddo wi e hirse darke do mak yalla leydi Niger na adi yarto kerol tajende neddo sariya hirsede onna sabu no wodi tawe lawo lamu hojama ko hollote ke dum acciti no wodi kon nan lawo tawe on fi sariya hirsede on wondo talkidi kanon wala no gollire to hon non leydi Niger wontiri no wodi accitol keringol no wodi kon accitol kubugol accitol keringol woni linte kulle wi'e de ka se kanjo wadi fu tajan tak sare hirsede accitol kubgol du kam woni wi'e sare hirsede kay wala fe on no himbe to mila ke yala hunde fu watta ko himbe acca gadol gatti sawana tawe tajenede sariya hirsede on endam wodi non ko watta ko himbe acca gacce ni woni himbe ekkitine golleji jangine fa woda
plutôt en éduquant
dungu hitane hikugu andan ni wari timode mudun nabi en fuddi heltude der nokkuje leedi Niger di andan dunduni fa handen de en daari boyota ko nyele de andan gada der wakkati nyele de duuni fa handen dabaji nyakkidi di andan fu jippoto lural du heppata caka remobe e durobe gan surude gacce nabi en lural duuni fa handen caka durobe e remobe andan waddi ko fonef daddo fedde daranide hakke durobe leedi Niger wadi yilaru firtude ko himbe der communauté région doso e der redu leedi Niger nani ko Amadou Siddo ardiɗo fedde de enda ni wi'i ko Soumana Amadou waddi
sukaɓe hemma yeyraɓe dego en fu kamɓe goni ardiɓe haala kaɓe min gaddi janguinoɓe ko watta ɓe paamani keede ni fitinaji ɗi endan iɓe gi alhaaji majji noyɓe ponnirta ɗum naane noyɓe gatta ko tawe to ɗi ummo ɗum gara majjum ɗum fu hano mawɓe leydi a yahde préfet en emma maire en lamɓe meɗen galgajiya e fa e garde hemma gendarmerie fa e himɓe garde forêt ɓe fuu min kawriɓe ɗo gaya min gaɗaniɓe andal dow noyi ardiɓe ɓe nda ciriyorto no watta ko fitina to waɗu de Allah waddi ɗum ɓe anda noyi ɓe gaddata e muɗum région ngaji ɗi pat himɓe amin no jahata tawa duroɓe toon to ɓe duumata ɓegiya to kakkile annie acca fa guese joofe koɓe jippo.
Rafi hokkude sembe golle ɗe pelle daraniɗe himɓe leydi gonno gaɗa nder communeji wonno limte nder fa hande nder kulle ɗe gonno kaɗa himɓe nawtorade hakkeji mumen gollude holla ɓi leydaku mumen nder communeji ɗi enɗan ko saabi himɓe galano kokka sembe golle ɗe enɗan se kettinoɗen yewtere Mustapha Mamman Sani e docteur Zakari Aboubacar jon andal non fa handen dow jonde himɓe e laaɓi yaadu yeeso neɗɗo du non fa hande gaɗo taykaki dow fi o enɗan.
Quand on parle de SC,
il appelle d'aide au biétel djingonol sur baba ni woni fedde fulatinde na hawrinde non ko golloto wana do inde gomnati kay woni pelle d'aide inda do fi peccel lamuji di endan en andi maire en kay won ko hawjina lamu wuroji do se fil lamur halama maire en kay won ko ardina ka non woni gouvernement kay horemu no wodi kandu konna yewde ko watta do golle ko watte fu dum de siyam har préfecture nani gouverneur nani ministère hawjinde red leydi no don ciagal mun won ko do yortoto commune don nene dum latake hono tengio lamu ɗum woodi
joni sen himɓe kay nani wiyama laamade wuuro onni enɗan kamɓe kaɓe jittinani mairie ji ɗi kañum e laami
sinaaaeautoritécoutumière
har ko darata hawju commune ji de en daari ni hannden himɓe ko kay sembe sanne golle ɗe pelle daraniɗe himɓe leydi gonno gaɗa ɗume waddi ɗum
wona himɓe wuuro yisaki golle ko pelle ɗeɗo gonno waɗa noon walloɓeɓen endan ni hewaniɓe sanne ɗum woni ko wiyete ONG pelle gonɗo inde koye muɗum hawrindeji ni kañum e jingonoɓe suudu baba ni les commune on endan ɓeɗo fu no garano golla tawi du himɓe wotuɓeɓen ka en goni kasen ɗan e ley fanen pelle golloje ɗe ko wiyete ONG ɗum e association to ɗum ɗon woni no jiɓani himɓe sanne ndenne ɗum fuu ɗum hawra ɗum golla golle hono ko watta ko yaade yeeso ndu waɗa sentanoma hono ONG goto woni ɗon no golla les commune on to himɓe famanno golla ngal to hucci amma jon ko tawi ɗum heewi sanne to woɓɓe kay seyde ñemmini ko woɓɓe
ɗum hana waɗede gam hoolare himɓe kokka sembe jokkade golle ɗe pelle ɗe enɗan gonno gaɗa
sey ɗum fondita golleji ɗe koye muɗum saabu neɗɗo fuu no telsina sono yiiɗi fa golle nokkure tawre sigila mum sigila odu yaram préfecture toon yarama gouvernora kawon les région noon ni yaramto ministère leydi yarama les commune on ɗum woni jokka andama ɗum woni gollal maɗa ndeni ONG on ɗum won fedde nde waɗi les commune on holle golle ɗe hani waɗa hinno e gollal ngal so goɗɗo yeehi warowi caggal muɗum kandu konna wiye nda ɗum min jiiɗi gollanami to fu ɗum fondi toto nden tama garɗo fo accete ni noon warno yeddani himɓe ko yeddete fuu ayi ɗo kay saɗorma no wooti saɗorma ɗiɗaɓo woni laamiɓe e hooreɓe ɓen kayen woni ko hokkete goto heɓa jomumen heɓa waɗa golle mumen to ɗum ɗon waɗi so an a wari a gaɗo filde maɗa gon no wodinima caɗale sanne sina hokka e hunde fuu fa keeɓa silminede e hoore
muɗum.
Bandiraɓe hettininiɓe habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗo kokkol habaruji meɗen timmata komin dilla duni fa hande mi acca Mamma Ada yettina habaruji e hawsankore amma miɗen miccintinaon duni fa hannden ko batu joɗa haale studio kala ngu hannden waɗan yande jeegom e mintaji sappo e joyi dow wuwa lamna kuɓeje meɗen Rafika Attayer kandu ardato batugu
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sara yande joyi dow radio ji ɗi gollititto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kaalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyi
aljumare fuu batu joɗa kaalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
e alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fu fotten faada studio kala ngu yaaɗo leydi Niger